kule besithi ndiyabonisa ngokule way mna ndiyababonisa ibili phupha ndaqala namajini bani bikhule bizithandela umusic ngokusibona seyicula etv thangelale ngomeni yonwabile asuka sophitshwa kwedini yabulela ilali usemagqabeni isemagqabeni phezulu emajukujukwini nakwimpilo yami itshintshi mna ngatshintshi nangoku ndizithobile nabimeko engathini ndandazuthixo mna kwaye ndimthembile ngokulava ndibulela usomane xa ndikhwela iqonga bandiqhwabela izandla bekunzima ndimane ngokhala ngabuza negriza bendilala nesinqala ngabuza amajida kungoku ndaqala bazaxelela uhlusa kungoku inqwayi nadala ndiphushe ungacingi ndaqala setheni becinga nimbathi kodwa kunani mna ndithandaza uba jonga nangoku iyaphakama ilali jonga nangoku iyaphakama ilali jonga nangoku iyaphakama ilali khule emakhaya sishoda ngezibane bakudeda ubumnyama kuvela ukukhanya baphumelele somandla nabanye unobubele uthixo unothanda khule besithi ndiyabonisa ngokule way mna ndiyababonisa ibili phupha ndaqala namajini bani bikhule bizithandela umusic ngokusibona seyicula etv thethangelale ngomeni yonwabile asuka sophitshwa kwedini yabulela ilali usemagqabeni isemagqabeni phezulu emajukujukwini nakwimpilo yami itshintshi mna ngatshintshi nangoku ndizithobile nabimeko engathini thandaza uthixo mna kwaye ndimthembile ngokulava ndibulela usomane xa ndikhwela iqonga bandiqhwabela izandla isemagqabeni phezulu emajukujukwini nakwimpilo yami itshintshi mna ngatshintshi nangoku ndizithobile nabimeko engathini thandaza uthixo mna kwaye ndimthembile ngokulava ndibulela usomane xa ndikhwela iqonga bandiqhwabela izandla ingingqi yami iyaziqenya ngam isinqi sami sibetha nyani maqobokazane lali xa ndikhona bazintyatyamba xacuba ifikile ityani akungoku ngabuza amatyani futa flashes andithande zakwam ewuxolo luzisa ulonwabo noba khona nto kodwa kuyonwabo njengokholo lundenze ndalapha futa flash phandicash mphandicash isestudio ndiziphekele incasa neza kwam uzindiphethele incasa emva kwam liqela labanye qulabhuti izophela lendlalo akusekude kangako emakhaya anokwazi ukubuya ngqina sikhwama noko kumele ubuye uphethe inyama bazovuya bamamkela unyana inkquthela inkqaleko izivubela magunya kagogo azenza zithomalayo khule besithi ndiyabonisa ngokule way mna ndiyababonisa ibili phupha ndaqala namajini bani bikhule bizithandela umusic ngokusibona seyicula etv thethangelale ngomeni yonwabile asuka sophitshwa kwedini yabulela ilali usemagqabeni isemagqabeni phezulu emajukujukwini nakwimpilo yami itshintshi mna ngatshintshi nangoku ndizithobile nabimeko engathini thandaza uthixo mna kwaye ndimthembile ngokulava ndibulela usomane xa ndikhwela iqonga bandiqhwabela izandla isemagqabeni phezulu emajukujukwini nakwimpilo yami itshintshi mna ngatshintshi nangoku ndizithobile nabimeko engathini thandaza uthixo mna kwaye ndimthembile ngokulava ndibulela usomane xa ndikhwela iqonga bandiqhwabela izandla